DJ Tony.
DJ Tony on your best mix of music. 98.4 Capital FM.
Capital FM. DJ Tony. DJ Tony.
Take my shame, take my name. No man, I'm not chaser. I'm me. Change my kiss, yes. Shine my face, face. Take my shame, shame. Change my name. Woo. No man, I'm not chaser.
Oh, DJ Tony. Tony, on your best mix of music, 98.4 Capital FM.
Capital FM. DJ Tony.
DJ Tony on your best mix of music. 98.4 Capital FM.
Capital FM.
Kwa kasi mbele ya macho yao katikati amenisimamia nilipoweka nia amenipa na njia pasipo na njia amenisimamia nilipoweka nia amenipa na njia pasipo na njia ameni bariki ameni
DJ Tony on your best mix of music, Capital FM.
Wapo wanataka ufeli na wengine ni matapeli waambie
nisiogope vita mimi kama commando iwe baridi joto mimi kama commando maadui zangu mnisameheni mana mimi sio level zenu mkiniona mnikimbieni mana hiyo ndo salama yenu
mwambie ajivunia Mungu mana ndo yangu kinga
yangu kinga
shoto mulia ni moto shuna chini ni moto
wanaopiga ndele watakama kuringa kuringa
Chuka 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 chu DJ Tony on your best mix of music, Capital FM.
Yeah.
DJ Tony on your best mix of music, Capital FM. DJ Tony.
DJ Tony.
DJ Tony.
DJ Tony on your best mix of music. 98.4 Capital FM.
Capital FM. Tony, on your best mix of music, Capital FM. DJ Tony, on your best mix of music, Capital FM.
Kisema, utatenda baba, ukisema, hiyo ni yako. Kibali alichokupatia hicho ni chako.
Tunakamata mawazo yaliyo kinyume na maisha yako. Tunakamata mawazo yaliyo kinyume na maisha yako. Ni yako, 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 ni
Tony.
DJ Tony.
Thank you.
jambo jipya mbele zako. Hakuna kitu kinashindikana, na kila tu ambalo Bwana unajibu. Umeta malaki, ni kweli umetenda, ni kweli umefanya, ni kweli umetosha, kweli umetawala.
Mingi kamchele na juu tuko na Yesu tuko na baraka tele. So ukiona tukidance wokovu imetupa a second chance, na venye tuna raise hizi hands ni tumefurahi hapa hakuna demand.
DJ Tony on your best mix of music, Capital FM.
In your feeling mina start to jump to the ceiling. Nimeokoka, acha niulize what about
na kuokoka, do you know? Siku cheza chini siku bo, ni kuwamini ya ni mso, na si udansi go.
K-Star. Nimepata neema ya kumsifu Bwana. Hata nikinyamaza mawe atamsifu tena. Nimepata neema ya kumtumikia Bwana. Maana nisipotumika wengine watainuka. Wala sina sababu ya kunyamaza.
Na kinywa minena.
Sina sababu ya kukaa chini.
Afya njema minipa.
Nimeona nuru.
Nimepata mwangaza.
Nimepokea baraka.
Nimeona muujiza.
Nimeona nuru.
Nimepata mwangaza.
Nimepokea baraka.
Nimeona
muujiza. Tupa shida chini. Pokea baraka. Tupa shida chini. Pokea baraka. Tupa magonjwa chini. Pokea uzima. Tupa laana chini. Pokea baraka.
Tupa umaskini.
Fungue. Mkumbushe Bwana juu ya baraka zake. Mwambia kubariki mpaka ushangae. Alisema wesi wa kukopa bali utakopesha. Akasema rana mefuta kwako ziko baraka. Nimeona nulu.
Nimepata mangaza.
Nimepokea baraka.
Nimepokea baraka.
Nimeona muujiza.
Tupa shida chini. Pokea baraka. Tupa shida chini. Pokea baraka. Tupa magonjwa chini. Pokea uzima. Tupa raha chini. Pokea baraka.
Na damu yake.
Nimekombolewa na Yesu.
DJ Tony.
Kwa bei ya mauti yake, nimekuwa mtoto wake.
DJ Tony, on your best mix of music, Capital FM.
Kukombolewa na furahi, kupita lugha kutamka, kulionesha pendo lake.
DJ Tony on your best mix of music. 98.4 Capital FM. Capital FM. DJ Tony on your best mix of music. Capital FM.
Soma, omba, enda kanisa, aha, tena mapema. kata ya shetani nimekata
nimekata
kata ya shetani nimekata kata 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 ya shetani nimekata
juu bila Mungu kata umana
kama bite
kata umana juu bila Mungu kata umana
kama umana
lo 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 ay 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 lo 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 ay 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 Kumbula Yesu kame umana kame umana ukusikiza Mungu kame umana kame umana wo lo 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 ay 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 wo lo 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 ay 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 Kumbula Yesu kame umana kame umana ukusikiza Mungu kame umana kame umana hey nani kata umana kata bite kata umana kata jaba kata umana kata kata umana karada nani
karada
karada nani
karada
karada nani
karada
karada nani you got a bite kata umana you got a bite you got a bite kata umana wo lo 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 lo
ay 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 ay
wo lo 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 lo
Ya Kumbula Yesu kame umana
Baba yo baba yo
kame umana ukusikiza Mungu kame umana kame umana
wo lo 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 lo
ay 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 ay
wo lo 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 lo
ay 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 Kumbula Yesu kame umana
DJ Tony.
DJ Tony on your best mix of music. 98.4 Capital FM.
Capital FM.